pesa kuosha kipaji mali yako elimu gao yako chache jambo kati kwenye maisha yako naweza kuwa Diamond naweza kuwa Jay naweza kuwa Davy naweza kuwa Ray mimi nakuwa saa it's your time naweza kuwa Tini you've got something special nampenda Lady JG namzimia Zito trust me kusiku tatimiza ndoto yako you can be a boss you can be a lawyer you can be the president you will be successful.
Kim, nataka kuwa salama. Naweza kuwa shangu ni ole.